wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kithure Kindiki ayaa xariga ka jiray sabkauntiga cusub ee shan taabaq oo ka tirsan ismaamulka Garissa.
Nataka niwapigie makofi wote viongozi wenu, wale ambao wameharakisha sisi kama serikali ili tufanye hii kazi. Kwanza kabisa gavana wenu, wa pili seneta wenu, wa tatu wingenepu wenu, wa nne mbunge wenu, wa tano MCA wenu.
Shacabka deegaanka shan taabaq oo muddo dheer sugaya furitaanka sabkauntiga cusub iyo in adeega dawladda loo soo dhaweeyo ayaa farxad muujiyay. Rashiid Gaarana Daahir oo kamid ah waxgaradka deegaankaasi ayaana ka hadlay.
Soo ma faraxsanin, soo dhisiriga asweyna mamaalahayn, soo gafanahayna mare ma joogo, soo wasiirkeenna mare ma joogo, soo embigeenna mare ma joogo, boqorkeenna boqor xaamud Sheekh Maxamed Xasan Wafa iyo sagaaloshiisa wayna joogaan. Wax naga maqan ma jiro. Maanta annaga reenreen iyo duca iyo farxad iyo soo dhaweyn mooyo maxaa kale mare gudoon. Speaker wuu mareen kulli waa shay aad iyo aad soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Annaga maanta waa faraxsan, waxaana aroos aroos ka hadlo, aroos intii gacanta la qabto oo aayar sidaa la dhaho yaa guriga saa loo geliyaa, markaasuu gambalka ku fadhiistaa. Maaha hadlanin aroos maanta, annaga aad baad u faraxsan. Soo dhawaada, gacmo furan ku soo.
Gafanaha Garissa Nadiif Jaamac Aadan wakiilka dumarka ee Garissa udgoon siyaada senatorka Garissa Abdul Haji iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay furitaanka shan taabaq, waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin.
Yetu ni kukushukuru wewe zaidi kwa kutupatia sisi sub-county ya shan taabaq. Wananchi waliongojea siku mingi sana, lakini imekuwa leo na ile ahadi umechukua imetimika.
Waidalana saa loo duceeyo insha allah, anagana waa idin barakeynaynaa, waa idin duceynaynaa, ilaahay idin barakeeyo ku shaqaysta si fiican.
Meesha shanta dabaqulamada waa hore maxaan baa maxaaladaa shanta dabaq, meesha shanta dabaquma, meesha waa shanta dabaq. Shanta dabaq maxaan ku cadaynaa gabadha inuu shan dabaq kale ka dhiso, isaga oo hore inuu dabaq noqdo meesha laga keeni doono.
Wasiirka arrimaha gudaha Kithure Kindiki ayaa u mahadceliyay cid kastoo ka qayb qaadatay furitaanka sabkauntiga cusub oo muddo dheer la sugayay.
Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wa shan taabaq, mumekuja kwa wingi hata kama tulikuwa tumetoa notice kidogo kwa sababu ya kikazi. Asanteni sana wale viongozi ambao wamemobilize wananchi. Jambo la pili, nataka nitambue kazi ambayo imefanywa hapa na County Government of Garissa.
Wasiirka ayaa sheegay in dhammaan ballamihii dawladdu shacabka u qaaday la fulin doono.
Nataka nihakikishie nyinyi kwa niaba ya serikali ya kwamba serikali itatimiza ahadi zote ambazo ilifanyia watu wa kaskazini mwa Kenya na watu wa Kenya kwa jumla. Hapa Garissa mimi nimekuja safari kama tatu nne sasa, na bado Mungu akinijalia nitafanya safari nyingi nyingi sana, kwa sababu bado niko na deni mingi ya kulipa hapa Garissa County. Kuna sub counties ambazo bado lazima tutekeleze.
Muhammad Barud Hussein, warbaahinta Star, magaalada shan taabaq.